magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka samita kalamba siri dandahula samala kalamba siri ninyirika eya nimene momo mwedi majera siri danda beno chitaru manyazi diga welo karuti magwela njale njale yake ya yokula rutoka dola zatu ife sizi malembeka kuti nchito yake ndosingatewera ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka mukuta nthawi makambaza wanthu ndiwulankhawe manyosa ntchito anosima siku omasanka ntchito anosima siku omanyoza ntchito ntchito iliyonse utha kuyilowa yomwe ufunayo udzayipezabe vuto lanu inu mumasanka ntchito seche koyambira mukakali beso ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka ganyuri magwira bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka bena bali bonse bena bali bonse bena bali bonse koma kodya ndama nkomwedi masanka. Thanks for life. Come with him, my son, come.